Alake Moon voice cover.
Mupenzi wangu ni kupeni ni moyo ni mwangu ni muone nani baby nimekuulizia mtandaoni baby sijakuona niulize nani marafiki zako hawajakuona ni kupate wapi bebe ni muulize nani where are you baby Washa mwili wote mimi na wewe kifo tuzikwe wote mbele ya baba Mungu tufike wote no matter how you are baby I feel you no matter what distance you are baby I find you Kamuliza NNK my baby you kwapi amani jilpo murembo you kwapi champion ni ubiri wezi my baby Eric is a brata wapi unajua no matter how you are baby I feel you no matter what distance you are baby I find you where are you where